Tumusaba tukumye mitima tuwe bagumu mu bufumbo bafe.